ngiphande lapho ngilole uAndi sedolobheni engiphandela engizambela ukuze ngilale ngidlile vele melengile ngisho esigele vele melengile mama ngiyakhumbula I wish lapho ukhona usangibhekile lapho emazulwini usangibhekile cela ungikhanyisele indlela ukuze ngikwazi ukuphumele nini ngithandazile kodwa hhayi impumele namanje ngisakhala nasekhaya kusanzima ubuhlungu aphuma enhliziyweni nawe aphuma emqondweni mama sekunini ngikhumbula mama sekunini ngicabanga namanje ngisadinga empilweni yami kusanzima yizo ade zamile nami kumele ngikwendile
ngikhuluma kuhlonipha.